Jesus in a big rock and I'm lump on top.
Now can't tell me tena.
Can't tell me empire.
Oh yeah. Set ya.
Hey, I'm Bram on the bed.
When you hire mapenzi, nisha pendwa mimi, nisha pigwa chini. Sauta niambia nini, ya kutana na wengi. Wapo nilo amini, waka ningiza mjini. Sauta niambia nini, ila sasa waze, ntani same. Uyo wa sasa kashika madaraka, masela mniombe. Natoka je, ameni kamata, nipo kwenye lichaka. Mwezi nuni meokota dodo,
dodo.
Sichezi mbali unga robo,
robo.
Wachawi ata mlete shobo,
shobo.
Siatu wachani ata kidogo. Oya nasema roundi hii,
nimependa kweli.
Safari hii,
nimezama kweli.
We roundi hii,
nimependa kweli.
Safari hii,
nimezama kweli.
Warembo ni wengi, ila moyo wangu umekuona wewe. Baby, marazi ni mengi, jichunge mpenzi. Si unajua mjini, kuna mambo mengi. Wengine niliopa moyo, yo, yo, yo. Wakaniona mikolo, lo, lo, lo. Alinge kufa kioro, oh. Mana nilizunguka da, sikumpata lonipenda. Leo na mimi mwenzenu nimeokota dodo,
dodo.
Sichezi mbali unga robo,
robo.
Wachawi atamlete shobo,
shobo.
Sisi atuachani ata kidogo. Oya nasema roundi
nimependa kweli.
Oh mimi
nimezama kweli.
Oya wanangu roundi
nimependa kweli.
Oh, 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 oh.
Nimezama kweli.
Kizizi na pigwa kana mdambona.